suffit de buvoir le bon café. L'actu des jeunes. Min bi bismillah kala kedi bo odo wattu buru fuf kambe sukabe beltibe beltanaabe mbiyan e mbibe bismillah yewtere mabbe acti jeune ala hande sama sefu mamadou ne wonde mbiyan ousmane nyaali buli aranke jomwari ono badda
alhamdulillah sama sefu me seldi
ko jogonda min sukabe ne mbasuma hande
sembe sefu en kala hala fuddugol denugol wottobe campagne ngaji ko wonde fuddude alan o e kabaru tariki en kala hala bombe nodirata mori bayasa hed woni koro di bomi en keban jabule kabaruji acti jen di entiminiran wowiri haru caldi
Ousmane Nyaali Boule mbiyan ima dara woteji ben dartugol deputy aku dum woni hitande 2020 premier tour mbiyan ima dara mudu fuddi hande dum woni campagne dartobe be na buri mbi unyere e temede nayo anay be do temede jetto sukabe mbiyan e temede nay e noga jeegom rawbe place ji di nayo temedere chapandi nay e jeddi
sembe jeku be candidat en gon jonte tati fa kuliti ko woni hakilaji mubben yalla ana mbotene e hitande hikane be kuliti wiide hono dum wori le fuddode campagne ngaji di
e misalo to kulugol ton wiama sukabe be keway ndartobe be kanko kayado amen gondo to zumana nayeti wonko hebani en
yawtere woteji di ana yihe do kulikoro do de balde ka eden kani hollitinde sukabe ana pandi ko yiete e de yammere wogabe kolliti do man fa campagne o fudda so nata hen wobbe dun bi wana wajibi wattude hen hakkile mum e di woteji sabi fijoji di pijama ganyube be andama den no nafafu wala e jokkude di yamereji politique ka won hebbe hakkille so pammini capital megetanga e hakkille mabbe be sukabe ana kani jabude ni latare baggi darobe woteji di e o campagne en beeda hen dun temder e malli hewre sukabe woni darobe di woteji député en zumana nayte kedaado studio tamani to kulli koroto
Ousmane Nyaali Boule won kultibe biire ko sukabe jeebike mbiyan dido woteji di yo batte be kolaki feyi ndartobe be
sembe sego du fabe dure dem famo kedden kanko nodirte do haranno kanko nodirte do haruna bagayugo hore jukki do conseil régional jeunesse sigasso e david koulibaly landondiri e makko to kuchalato
sa yeen wuri joni yambere wala e di wote min e horanka mi yihali hen yambere tidalla hola gol ana wodi hakkunde député embe kanye wosnobe dum embe saka halama urbe famude be fu ka to e nafor wonde hende dum woni sukabe beydi ke nangondirde fakkanye ko hemudun en dara namu
harega jomware sukabe no gurrini tawere fufka fa hande wonko be dontani bangal kambe député kambe bamede bede
non jati sembe seku be kuliti wide be darta e député en watantebe be sini lame ke darano himmeji bibbe leedindi kedden ko be mbi
so billati ke député mi do hani wallude sukabe jong en diplome sabe sukabe hewbe anan jogi diplome ngala golle be kaani labande min be kanna min ko laabi nido domi député MN golle golle mabbe ko be ngadira député dum woni yottinde sugulaji amen to l'Assemblée nationale to saka halama minen sukabe be pamintina min wakkati fu projet sariyaji di be bamata ton di be kanna min ko woni nafa mudun sabe hudun so bama ko min kani wadude e so min ngadi ko dum nafa
harika jomware e tamad andi bomi lolirdi Moriba Yassa
aya wonko nanumi e mudun gay Moriba Yassa minani medinande dum
a anda de do hunde fina tawa mbiyan ele tariki yo batte bamondirbe didon leedi mali ko jabbito beledugutun gorko on wiye non Moriba debbo on wiye Yassa
non jati sembe seku be dewgal mumben hollitana mo wiyede hono mudun ana tidi wala fuko be bawno felede duko wala hakkune mabbe metal yonki fu wala hakkune mabbe dum wadi caggal ko be ciwi do chabeje mabbe rewbe jogi be tidallaji ana janno jurawade do chabeje mabbe kedo denna ko ben serifu jabate o andin do kabaru fina tawa wi do mudun
Moriba Yassa yo fina tawa golbo mugol ana jogi faccitore luggere so debbo ana jogi tidalaji fa heba sukabe de galmu naso iyum yeey njola ndaroyde jawdi boyi wartali hono duubi joy sappo en wala kibaru mudun fu denno o debbo hollitan sugula mudun an e Moriba Yassa o wiyan so tay kanko mo jogi suka o wiyan o hokki o suka Moriba Yassa inde mudun latoto bajala fajala o wiyan so bi ko o warti e gol dawol o woma morbo yaasa so morbo yaasa ana woma sa debbo kaddude gorko ornotoda sa gorko dun kadle debbo ornotoda yimbe wonbe dumbe kebi hen ko daartanno yimbe wadbe dumbe kebi hen nafa ko gadir
dun dawata en yotere meddan mini magga yontere de harake jomware mbiyan na mini magga meden yontarnde mimi hala mbiyan roba itobe mbiyan jarindi min mila wide en jottige ton ko kebden bangal mudna hono
non jati sembe seku be rewbe itobe jarindi himbe hewbe kuliti wide golle mo be gatta o ana nawi sanne be kalten hala mudo hande be gada o golle nokunudirta do kalaban koro de dande mayo fleuve niger go
batte yambere wi mars de don yambere robe kanko len jallo o yottike mbiyan do kambe itobe jarindi to holita ton kettana ko hebani en
dane mayo kala bankro do min goni be jaarendi ittetedo yewtere welde jabbi min lanaji ana tatteji di fu ele mayo go miden jiha perewbe mutobe so itta jaarendi ngada esuuji yogabe dun kebbini lana mudun en jaarendi fa hore umutar wori goto e perewbe duubi nay ko mo wadata gal gollal
ka kadi adro mi da jodirade ni tawa wala ko ngadam mi hande duubi noga e joyi jogi min jonsul kebal ame nyaloma fu hakune temen nayo tad ujinera woni
bintu kamara dun honono ummuni dun woni golle makko ko buri hewde yimbe mbiyata golle worbe o duubi chapantati o inna sukabe nayo o wayla njaarendi e lanaaji di nyande fu e le hakle makko o mo wawta hore makko
le golle ko ngadam min ko won darde bawmi bande bangal sadda galle o lana mo chumbin mi fu min heba teme didi som warti chuudi atawan taldi am fu ananawa miden wondi tewtude golle yalla mede heddoro chamal
hore be nokkure do jaarendi ittete kala bankurto gowti tinnare be rewbe lewi mabbe be kaani wallede adama baba kulbali horeje de walde
e be kaani jowtede sabi be tinniki e be ngara be golla sel sel be ko be nyaama tanenno dangar do ngarda fu e ban ko nyaama lewi mudun du honno diwa be iwde nokkuje godde li batti haboji so garibe be fana kaani jowtede sabi be tinniki e be ngara be ko be keba cogu buru mabbe ko be nyaama e be nyaamen sugaabe mabbe nanen jowtabe yimbe non du kanbe walle de barkinabe
tawede ditti dalaji fu tampere ummu batoma kanyi heddibe ittobe jaarindi be kawri tan bete fu ngadda nyaloma golle e dane mayonde
do sedan yowtere medan heru chalde Ousmane Niari Boule mbiyon bangal basket leede malinde ande groupe B mbiyon mondial U17 robe to rumani hitande 2020
bide basket bibbe rewbe be kibbe bibbe duubi sappo e jeddi rumani 2020 mali watama ko tirage sor wada dum wonle groupe B aigle cadette basketteuse be tawda e Etats-Unis Australie e Espagne
e do leede sappo e jeegom mbiyon na gondo tunde mbiyon na leede mali egypte ngoni kedjaabe runde afrika kawtal ngal yo nyande sappo e joyi tugaade noga e tatle out warul to tuba ko be to ne wonko jonda min
sembe seku matchingaaji beldi ngon jemaako o e wattu to italy to serie a 1945 juventus an han fidude inter milan to france to ligue 1 lille an han fidude e lyon wattu 20h to angleterre to match goddo wonton wattu 20h leicester fida e Aston Villa.
No mi la dum timinta yewtere meden hande de Ousmane Niari Boule.
Non jati sembe seku a jaraama e accirani kabaruji di handen sukabe jokkol be weltibe do kado di kabaruji ka kedde hedade yewtere meden tous ko gerende waran jukininde en kala hala wattugol koyde sukabe le woteji député en garoji di.